Unajua, kuna time unaweza pigwa na kitu kizito ukafeel umepotea man, but what to know, you have to stand again.
Stand up you, stand up you, stand up you. Unapaswa usimame, uhaso ujitume. Maisha ni vita, pambana la usinune. Stand up you, stand up you, stand up you. Unapaswa usimame, uhaso ujitume. Bado maisha shida, tunahaswa tuzipate tiba rida. Nelmisha tunapiga, bado waya mkari. Ngumu bado safari ya nafadhari. Hakuna kujivinjara, tunyu soda tuliwali. Jelo ugali na samaki wadogo wadogo. Tunatamani vikubwa tuvotavo kwenye ndoto. Maisha yangu tabu dele kutwa ni michosho. Mama nasema kaza wenda siku tatoboa. Ndipo nazama street na kwanza kuzisa kuwa. Kibishi na timu wa vumbi, snitch ni kumbi kumbi. Pesa kwenye mavumbi, roja nasema ongeza ufundi. Juza gonga ngoma ni tesani mwana marundi. Stand up yo, stand up yo, stand up yo. Unapaswa usimame, uhaso ujitume. Maisha ni vita, pambana la usinune. Stand up yo, stand up yo, stand up yo. Unapaswa usimame, uhaso ujitume. Sipate na chokitaka, kire na chokitaka. Wamekiteka kuna mapaka, hawaridhiki wanachopata. Warafa madaraka, nafasi nilo nayo wanataka kunishusha. Mwenyeza tanipandisha, I swear wanajichosha. Nafanya kira dili ni apate mahitaji. Nguvu ndio mtaji, siusiki na uvutaji. Mina focus na uvunaji, mvua yangu, jua rangu. Siriziki na matokeo, na kaza mwanzo mwisho ni uone uelekeo. Bado paja kucha, mazonge kwenye kashuka. Mala note kana kufa kucheki ni alfajiri. Stand up, kutu haso ndo sauti na yonita. Stand up yo, stand up yo, stand up yo. Unapaswa usimame, uhaso ujitume. Maisha ni vita, pambana la usinune. Stand up yo, stand up yo, stand up yo. Unapaswa usimame, uhaso ujitume.
Maisha ni vita, pambana la usinune.